Nitie kaka kitreat nyako miluongo ni Diani, darling, sweetheart, babes, sweetie, honey, lovito, biebie girl. Nitie kaka kitreate marach kata treatment moko dhi kare to biro chako paro ex ne. King'ama long'o to we kelo wai mang'eny sama osemiyi because mar gik modwa ni timne. Wisdom na ok okigi wichenda 142 kawuono ero wadonje 67 matindo.